Uliwe tusaba tuulira, tuulira mukama. Uliwe tukowola tuulira, tuulira mukama. Tumanyi wa kutandikira. He said, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, ajaku damu esara za fewe tuita. Atumanyi okuva mu lubereberye, yatuwa omuka kutusa. Uliwe tusaba tuulira, tuulira mukama. Uliwe tukowola tuulira, tuulira mukama. Yes, nobody can say no, can say no.